namhla oba muhlingu naphakade ngiphushwa nguwe na umuhle namhla oba muhlingu naphakade ngiphushwa nguwe na umuhle namhla oba muhlingu naphakade ngiphushwa nguwe na umuhle namhla oba muhlingu naphakade
Valeu.